Menina Alegria. Swabri made it.
Sekeja, takulinda na peto. Belego, takubeba mtoto. Nina mitego, raha zangu zako.
Presha nyumbani ukichelewa, mina isi kuchanganyikiwa. Michezo ndani ukinifinya dira, pumzi nguvu zinanishia.
Kitam mteke teke, mteke teke. Sio mpweke pweke safari yetu wote. Wailete lete, chumvini weke. Nikukamate, kieleweke. Naona kama unakata visa. Baby washa taa, tamso kwa giza.
Yeah, mapenzi raso kuigiza.
La 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 la,
vacation baby, twende Ibiza.
Kitamu kinyama cha hamu, kitamu kitamu kinyama cha hamu.
Kitam kinyama jam.
Na lamba lola, lamba lola, na lamba lola, lamba lola. Braka tatum, tumba.
Braka tatumba, ay tumba.
Swabri, Mr. Pianolist, Alegria,
MS Music.